mbo njagala nimpuliriza ninyingira sisitimu muli munda naye waliwo mama masimu wagankubirwa nabansuubiza ebikonde n'ebintu ebirala ate tewakiŋŋamba ekyo bwe twatula lwaki tewaŋŋamba nti olinayo omulala yaŋŋambye nkute nkwesonyiwe yaŋŋambye nkuleke nkweramye bwe nkugamba tukiteya togaana sasinanze omwana wa mama.